Oh, baby. Sometimes nahisi kama ni jana tumekutana. Kwa miaka 20 ndani ya ndoa, ila bado nanikoshaga. Una machuo kama wine, watoto tatu ila haujafulia. Tena mapenzi hayajapungua, nakupenda zaidi ya jana. Wala sija kuchoka, mapenzi yanazidi noga. Najua umri umesonga na wazuri umezaliwa, ila wewe ndo bora. Rushing over you, boo boo boo.
Over you.